BaseNation.com.
Yo, yo.
Got the boy coming on the way. Body sign. Kike fumo jumi ande arubaini. Unitoki bu Masa shirini na mane. Uondoki tu kwenye moyo wangu jenga. Saa mana kila unapodunda buna taja jina lako kwenye moyo wangu ishi. Napotaka sema suna yona sura yako. You're my angel. Oh la la la. You're my everything. Yeah. You're my sweetie. Ta ra ra ra. Minataka niwe na wewe milele. I don't you go.
Wakajaribu mloga nzila. Itira kisha na kumbea. Ndo kisha na jombea. Cause I see this love in there. And I promise to never share. My baby boo. Asambona unishihamu. Kuto kucha na kuongelea. Wewe na kuongelea. And I swear, baby sio tu damu. Ata figo nda kutulea. Wewe na kutolea.
Mwenza kuko nyuma shazunguka. Sita kata kumbuka machungu. Yale si mapenzi vitungu.
Ila baby wewe ulinifuta machungu. Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la rungu.
Don't you go.
Don't you